We are faces, faces of Africa. We love our country, we love you Mzansi. Libuyile izwe lethu, ubuyile umhlaba wokhokho bethu. Thank you Mandela, thank you my Africa. Ibuyile South Africa.
Masibambaneni, sibe munye.